Ọ bụ nna-eme mba ọchukwu na-emere m ya mere ahụrụ nkwere na Chukwu na-eburu m agha n'ọnọdụ ọbụla mgbe ọ gbajidoro m
ọkpara Chineke dịka narị ikpe onye ji anyị si ọkpara nkwụcha ọtọ m
ana m anụ ya onye na-akụ
ahụrụ ya n'ezie
ọnwụnwa
ahụrụ
isi ka
n'ime ọnwụnwa niile
ahụrụ
n'ime nsọpụ niile mgbe ọgba ji tọrọ ntọrọ
ọ na-eburu m agha
n'ime isi ike
onye anyị na-eso n'azụ ụrụ dike n'agha dogbu akata aka anya na ọhụ ahụrụ nkwere na ọkpara Chineke ide ji ndụ anyị ọgba ọgụ onye ike na-adịghị ọ gị na-eburu m agha ọ napụtawo nnaka
ọnwụ
aka m ekele gị ọ dịghị ofere ọ napụta ụgwọ nna gị ọnwụ aga m efe gị ofufe ọ gaghị agara ekwensụ olulu ahụ ị
na-ekwu
ọ gị gị adabụ n'ime ụjọ adịghị ya dokwu akpata aka onye mba niile ga-akpọ isi ala nye ka ọ bụ onye eze niile ga-akpọkwa isi ala nye ahụ ugwere Chukwu na-eburu m agha oghere anya oghe aga m agụ ole ghara ibi ya ahụrụ nkwere na ọ na-eburu m agha onye m ji eme ọnụ jizọs na-eburu m agha n'aka ndị na-ebuso m agha na n'aka ndị na-achịkwa ọbara m Chukwu nna na-eburu m agha ọgọdọ mkpuchi ọtọ m anya n'elu obi mgbe ekwensụ na ndị ochie na-achị iwepụ ndụ m ọ na-eburu m olulu ahụrụ nkwere na anya Chineke kwuru ime ute ọrịa na-emekpa m arụ Chukwu na-eburu m agha mgbe nne eleghị anya ya na ọka nwere ike ịjụ nchika onye na-eme gị onye tiri gị na-ebere onye na-atụ gị na agbara agbazine anọ m nso haleluya kwa na kọlu ya mere aga me kele chineke kele maka ihe ọmụ mere m onye mburi ikpeazụ ọzara m okwu na ọzara mgbe nne lere anya ka chukwu chetara m onye nwere ụzọ n'ịkpa lụrụ ihe lụrụ enyi mgbe ajọ onye ahụ bụ ekwensụ na ndị otu esiri na nke m agụsigo n'ụwa dị ka ha si echere m chukwu buoro m agha ahụrụ nkwere na chukwu zuru ka eme igwe na-eche ndụ nke ọ bụ ọdọ mmiri besaida n'ime ọnwụnwa niile n'ime nsogbu niile mgbe ọ gbajudo ọrọ m ahụrụ nkwere na chineke arapụghị ndị ya aka na agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke a nọ wee kpọpụ n'ime mmụọ na eziokwu obi nke tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa eledaghị ha anya ọkọ dị ọ na-egburu anyị agha ruo
onye nwere nwa mgbe na-ele ya anya ya onye nwere akụ nke na-atụ anya ya otu ruru ije nke na-atụ anya ya chukwu nyere m ihe nke na-ele ya anya ya chukwu gbara m ume nke na-atụ anya ya ọkụ ọrọ m ọrịa nke na-atụ anya ya chukwu na-anapụtawo nakọ mgbe ya mere chukwu aga m ekele gị na-asọpụta ahụ ka ị nyere m n'aka ndị na-achị ikwafu ọbara m mgbe ekwensụ na-ebu uru m agha ya mgbe ajọ onye na-ebu uru m ọrụ mgbe ekwensụ na-agba anụ m mgba ya mgbe ute ọrịa na-eme mkpa m arụ ahụrụ kwere kwere
a sị na ọgbọ ọsọ a na-agbadebe ruo mgbe ihe na-achị achị debere ya n'ime chineke bụ ebe mgbadebe ọsọ m ọkwa n'ime ka ekpuchi were ndụ m ruo mgbe ebi ebi halleluya nwanne m kedu ebe ezobere nke ana m ajụ ke nke ị
nọ
ka ebe izobere ndụ gị ka ihe ji eche ndụ gị